tochusa mpisa zazemani seza wa omu kwa no tochusa tochuka mkumpe no
Masa Wutu Kenyan boy hey.
Tonyo
001
Black Market Records.
The way you give me baby slow mo, you know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me baby slow mo, you know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella, nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Nauka yetu, ili nakupenda. Adi mama yangu wamesema, we ni wetu. Tupande mbegu.
Nataka nikuvishe pete. Toto wa mtu unitoe ndeve. Tuwezi simamisha rege, lakini tunaweza toa nyege.
Mtuwadi wanajua, mimi wa yuas. Nusu penga di mafisi wa mebuya. Mumombea adi mungu anajua. Yende mama mtoto wangu akishua. Na kushindikiza msupa kalesa. Na tesa, aki unaweza. Nipatia buri bila tapesa. Tacheza, chingi na chesa.
The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Stylo za halina za mchalo. My pretty girl, my love. Kunja galasi masango. My love.
She give me a capilla under my umbrella. She got a friend who look
black.
My love is Cinderella. Sing what we say. Would you be my best friend?
She can't tell her. Oh, yes, eh. Yes, I could go on my way. Yeah, I could.
The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umeni shika kama vela. Cinderella, girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Oh my God, ah, hapo, hapo. Hapo hapo ndo napenda umenika mata sako kwa bako, sako kwa bako siwezi nena. Mi unani turn on, oh baby. Palo napo dance jalebi. Gonna be your plug, oh baby. Let me teach you right.